never see it again.
Oh, it's cooked that.
Wana simarizikia mwenzio ni yake na neto wanga ni rabana. Wea nini uzibe, uzibe kama ipo isha bangwa. Oh, hawajui ni Mungu amefanya niwe hapa. Kwa baraka za mama, baraka za baba, zimefanya niwe hapa. Hey,
wayo, 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 wayo.
Ujajua
Mungu wangu halali. Bora unanisumbua. Wayo, 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 wayo. Wani bado ujajua Mungu wangu halali. Bora unanisumbua.
Zile milango nilipisha zimefunguka. I'm shining, I'm smiling. Mbogi na shanga kumbe ni God beside you. Yelelelelelelele, Mungu wangu halali. Kama Kalonzo nilipita katikati. Wanasema ni ngwai kumbe ni God beside me. Oh, hawajui ni Mungu amefanya niwe hapa. Ni baraka za baba, oh maulana, umefanya niwe hapa.